waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dhimashadii George Floyd 25 bishii May sanadkii la soo dhaafay ayaa dhalisay dibadbaxyo badan oo looga soo horjeeday cunsuriyadda iyo arxandarrada booliska. Haddana qoyskiisii ayaa u isticmaalaya sanad guuradii koowaad ee dhimashadiisa dadaal ay ku doonayaan in la ansixiyo sharci looga dan leeyahay in wax looga bedelo nidaamka ay ku shaqeeyaan booliska Mareykanku.
George Floyd.
Dhimashadiisa ayaa kicisay dibadbaxyadii ugu badnaa muddo oo looga soo horjeeday cunsuriyadda iyo sida arxandarrada ee boolisku ay ula dhaqmaan dadka midab kale. Sanad kadibna, qoyskii Mr. Floyd ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in Kongreeska la mariyo sharci wax looga bedelaya sida boolisku ay u shaqeeyaan. Walaalkiis Filonis ayaa sheegay in haddii la sameeyey shuruuc lagu difaacayo gorgorka astaanta u ah dalka Mareykanka ee Bald Eagle loo yaqaano, sidoo kale la samayn karo, ayuu yiri, shuruuc lagu difaacayo dadka midab kale. Waxaan la kulmay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada. Waxay ahayd uun xuskii wixii walaalkay ku dhacay. Sababtoo ah maanto kale ayay ahayd markii la dilay. Kulanku wuxuu ahaa mid aad u fiican. Madaxweynuhu waa nin daacada oo si niyada u hadla. Madaxweynaha iyo ku-xigeenadu si niyada ayay markasta u hadlaan. Waan ku faraxsanahay inaan helay fursad aan kula kulmo. Waana ka mahadcelinayaa hawlaha socda. Waxaan doonaynaa oo keliya in sharcigan booliska ee George Floyd laga ansixiyo baarlamaanka ama kongreeska. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii May sanadkii la soo dhaafay, isagoo lagu qabtay magaalada Minneapolis markii looga shakiyay inuu isticmaalayay $20 oo been abuura ama faalsa ah. Fiidiyo laga duubay oo internetka la geliyay ayaa lagu arkay askarigii booliska ahaa Derek Chauvin oo jilibka qoorta uga haya ninkan madawga ahaa ee 46 jirka ahaa muddo 9 daqiiqo iyo 29 ilbiriqsi ah isagoo neefsan la. Madaxweyne Joe Biden ayaa isagu waqti isu qabtay in sharcigan booliska ee George Floyd la ansixiyo sanad guurada dhimashadiisa. Sharcigan ayaa ah in nidaam isku mida loo sameeyo dalka oo dhan marka laga hadlayo sida boolisku ay xoog u isticmaali karaan. Waxaana ka mid ah in la mamnuuco in qofka qoor sagaara lagu qabto ama waxa chokeholdiga loo yaqaano, in la abuuro diiwaangelin askarta qaladaadka ku kacay, iyo in askarta qaladaadka ku kacay tallaabo laga qaado. Laakiin inkastoo sharcigan uu taageero ballaaran ka helay aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka, qaar ka mid ah jamhuuriyiinta sanadka ayaa ka walaacsan qaybo sharcigan ku jira oo ka qaadaya difaaca sharciyad booliska, markaasna fududeynaysa in la dacweeyo. Mr. Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo in heshiis laga gaaro isbeddelka wixii ka dambeeya 31-da bishan May oo ku aadan fasaxa la xuso askartii dagaalada ku soo dhimatay ee Mareykanka. Ben Cram oo ah qareenka qoyska ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sharcigan uu noqdo mid sax ah.
It has to be meaningful legislation that will prevent.
Waa inuu noqdo sharci macno leh oo ka hortagaya dilka joogtada ah ee macno la'aanta ah ee lagu laynayo dadka madowga ah, oo ragga madowga lagu ceejinayo, la tooganayo, oo haweenka madowga sida Breonna Taylor iyo Pamela Turner loo dilay si arxandarro ah. Marka aad daawato fiidiyowga Pam Turner iyo dhammaan raggii madowga ahaa ee 2020-kii dhabarka laga toogtay wixii ka dambeeyay George Floyd dhimashadiisii, iyagoo waxaa la toogtay cararaya, haddii uu noqdo sharci macno leh oo ka hortagaya dilalkaasi, ma noqonayo oo keliya sharci taariikhiya ee wuxuu noqonayaa mid sax ah, ayuu yiri Ben Crump. Herbecto ayaa bishii la soo dhaafay ku heshay Derek Chauvin 3 dambi oo la xiriira dilkii George Floyd. Xukunkiisa ayaa la filayaa inuu dhaco bisha soo socota. 3 askari oo kale oo ku sugnaa goobta lagu dilay Mr. Floyd ayaa iyagu danfiray dambi ah inay qayb ka ahaayeen caawiyeena Chauvin, waxaana laftooda lasoo saarayaa maxkamad sanadka soo socda.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.